Yo,
bate, falao bate, abana bayisira yiri bate, falao bate, bate, falao bate, abana bayisira yiri bate, falao bate, bate, falao bate, abana bayisira yiri bate, falao bate.
Nkugamba nga towuliriza kiki ddala falawo ky'oyagala nkukubira ndulungi walaala olyoke otegeere kiki kye njogera nze ndi mulokole wa ddala mukama yesu alindekerera antumye nkubuulire ky'oyagala ebintu n'owandibyejemu amalala kwekyoku ka lusifa mulimba obugagga bulimu bukulimba nkulabula ajje tabongoota mukama kyeyogera kikolebwa mawaggali kuba kuzikirira egonjebwa lya buwanguzi fukamira wansi weenenye gwe gulawo ensi gitugende.
Yagana, Falao Yagana, Yamala Yakiza Matu Yavaka, Falao Yavaka. Yagana, Falao Yagana, Yamala Yakiza Matu Yavaka, Falao Yavaka. Abana Bayisira Yiri, Abana Bakatunda Rachova Kuba, Abana Bayisira Yiri, Abana Bakatunda Rachova Rumia, Abana Bayisira Yiri, Abana Bakatunda Rachova Ghana, Rachova Ghana, Bate, Bate, Kuchova Ghana. Abana bayisira yiri, abana bakatonda lwacho balumya. Abana bayisira yiri, abana bakatonda lwacho bakuba. Abana bayisira yiri, abana bakatonda lwacho balumya. Bate, bate, falao bate, falao bate. Abana bayisira yiri bate, falao bate, bate, falao bate. Abana bayisira yiri bate, bate, bale kiba gende. Abana bayisira yiri bate, bale kiba gende. Kati bate, falao bate. Abana bayisira yiri bate, falao bate. Ebikute bikute, bikute bitabo bisomo yite, oyite, falao kati bate, bate. Kati bate, ebikute bikute, bikute bitabo bisomo yite, oyite, falao kati bate, bate. Abana bakatonda bate.
Njala neetamiddwa nkola buli lunaku sifunamu ndi muddu wansi misiri mukama nsaba bununuzi bwo golokoka ssebo kabaka ntwale mu nsi y'ensuubize gwe waŋŋamba ku lunaku luli ntolinsuula tolindeka falawo ndaba wampaka gwe wekka mumeme ntula galula omukono gw'oku misiri nkiwojja kimeme ntula tujaguze ffe tusanyuke muyimbire nga bwe tuzinamu sani tumukuba omuggo kubanga mukama gwennyinimu.
Falawo bate, abana bayisira yiri bate, falawo bate, bate, falawo bate, abana bayisira yiri bate, bate, baleke bagende, abana bayisira yiri bate, baleke bagende, kati bate, falawo bate, abana bayisira yiri bate, falawo bate,
jamikono choto bayina kubuyenza.